Kende phezulu kekene yase ngibona ihlame ephepheni engcezo kambana ngangitshele ngijonge trigger meqonsentelezi zoshaya imbandla ngengelezi ngishaya ukhuphuko kagezi ngikhiphele ngane nonyezi ngishaya imfana zobona inganyezi icheese cheese ngibaluleke njengocheese wangeza ngaminye ukibhil temza khala zike khaleke ngizwe angizwe cheese ngibaluleke njengocheese wangeza ngaminye ukibhil temza khala zike khaleke ngizwe angizwe
yingoma ngishaye ngayibhibhisa iskili senyuka sinelimisha yoshuni wakhiwe hawudilihi ngishiswa amahidi ngifaya esitikwishi uzukulu kathashelo yinkinga ikosti ngenkomo lokhu ngibokile intombi zinginika uvithamini inbox zihlahlasela amapetshisi ngisitimela ngibamezisuka endleleni wensizo ngenkinga engaqedele nsim ngayigube wensizo sky is not the limit tela mikono lidabula igalasi
Ngibaluleke njengocheese wangeza ngaminye ukibhil temza khala zike khaleke ngizwe
ngukhwime ekhekheni suka ngidlule wena mpazi ubhekeni angani ngikhule nibuse nidle ubhekeni ngikhule ngishizila ngizihame ephepheni indoda ngiyayiqonda ngiyafika endodeni ngijonge trip yami iconsa intelezi ngibushelelezi ngifisa uduma ngize ngidlule usheleni intombi bekhithiwe ndoda usheleni I'm a star ndoda imini inkanyezi ngikhanyela kuqamama ngikude kunonyezi ashila demet onenkinga kabuyele eceleni sengibhubesi ngibiza umfundisi mangishaya amavesi ngidukela isiza ngibiza inyeke